D-Vampire representing Brooklyn Town, KCO. Music we heard has sia skiza hii. Ingoma ni sona ni kali manze. Si posta lante kukwa damu do. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu si yaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni some. Si posta lante kukwa damu do. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu si yaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni some. Ni wampa ya nadza na mistari. Kwa game na go swifts kama vile kwa bahari. Mini jemedari kwa hivyo nipe mic ni kubambe na ngeli. Sipendi upinzani ushi ndani kiwanzani. Kufani midio boss kama Rambo kwenye movie. Ngoza baro sija anza flow. Mina kupe na kushika kama bangi. Yes ina bling misi babi lakini ata sijali. Zikita ni change kesho nipate na gari. Bonga uchoke situki mininare. Nikianza badilika boss ya meluminare. Mi uenda kanisari. Posta lante kukwa damu do. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siyaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni some. Si posta lante kukwa damu jo. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siyaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni some. Masela mtahani wana die me superior. Kwa fani ya mziki nipo area ka bacteria. Niki anza tema uchadhani sosomila. Kenya inchi yangu sinajeria Argentina. Vile mina speed na tisha ateriana. Mziki yangu tamu ukisikiza utawaka. Jina la kwangu linatisha kama mamba. Kuflow mina flow minkali kama pera. Jama beba beba H2A ndio member. Na struggle kwenye game msela iniwera. Huwa sina shame siyo gopi nitapenya. Hata nikidai nitakumbukwa kama teacher. Legacy nita achabas katel alianza. Mziki ni kazi ndajikaza sita joka. Walking in feel basi nchizu neza gota. Na kama inakubaba hata wivu sema mbuka hapo sawa. Sipo salante kukwa damu do. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siya raka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni some. Sipo salante kukwa damu do. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siya raka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni some. Kama bile baharini na ugopo kama papa. Brook ngeo mtake mistare mi godfather. Leta competition na uweke kwenye meza. Mimi nina vision of course nitapenya. Niko kwenye mission ya kuleta mziki better. Hata nikufunze mistari nikupe. Maisha iwe ngumu Mungu ana sababu. Hata nikikosa sijali mimi asla. Huwa sijisifu mziki yangu kali. Midhili yangizi kinywaji toka pwani. Na wika mashinani na kote mkowani. Game yangu pole pole ukipenda ita slow. Mini yule boy nikispit una freeze. Kama drinks kwenye fridge. Bonga uchoke sisuki mininari. Nikianza badilika we unge ya misijali. Ma eras mukitai kunitega. Of course ina time mimi na walenga. Beef I need to shuki wanalo basi leta. Mistari sibatishi mimi kali basi skiza. Kuflow mina flow nani so. Misipo salante kukwa damu jo. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siyaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni so. Misipo salante kukwa damu jo. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siyaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni so. Misipo salante kukwa damu jo. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siyaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni so. Misipo salante kukwa damu jo. Nanganana na kipazi na leta show. Game nyangu siyaraka na piga slow. Niko high niko top game nyangu ni so. Fearless group itikeni musisteme du. The Vampire House, yeah.